natango na kala bato bolo bakama kambo makobo kwama omoni natango na biso makambo makobi zungurke 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 zungurka. Hey,
depuis la nuit des temps les gars, on ne fait que danser. Ekombe, ekombe, ekomba bina kama dinga lembate.
Ekombe, ekombe, ekomba bina kama bina lembate.
Ekombe, ye ye ye, ekombe, ekomba bina kama dinga lembate.
Ekombe, ekombe, ekomba bina kama bina lembate.
E comba bina kama dinga lembate.
E comba, e comba, e comba bina kama bina lembate.
E comba, yeah yeah yeah, e comba.